ngalele ungahlali ngethuba ngoba impilo iyabiza yona ifuna imali thandazele impilo ncamu nami ngifane nabanye ntoni into zanokusho usuba busisa busisa kanye nami uma khohlwa nehlonipho uma makale khala I'm not